exclusive from Vetnob.com.
Baby Lost on the beat.
Your boy Ven. Ecobar. Bill Manigatist.
Osaka Studios Music Records.
Yo.
I bought some guns to kill the beat. Na mvila ngani mokango mbush. Too many bars ni chila machakola. Ni mvila kaso ya cha relief. Pali ma hit, peni matokela. Muzale mozimia ni hotel la truth. Fresh and chili la kumona yo. Fala top one dia unatiga go booze. Stories hivi kakale na hapa ni Vans kumutela lila. I got followers. Ima enanga Moses. Fala omuna salila na beat. Kesa nduka dead body ni chitumbi. Mvila meni mafai. Nina small yes imaoneka ni mashinja kala. Oka ni jaila switch it off.
Switch it off.
Vela ma bars nigga yambochoka na poison. Bafuna kofela on uncon. EBJ chila iPhone. Vima fita diva on uncon. Wanzati wa manga ma mansion. The business na gila mu dungeon. Jima siyana maganizo wait for fire. Mwanga ni ne dragon. Mademo kama no shika pa fam. Fresh na mbochila nsomba mudamu. EBJ kakana ni using a charm. Kaleza nifuno pele kansalam. Sinipa hika pandine sa damu. Kufela pa bitch no chita imbam. Sivimo wa manga sina embemo. Chikwela temu funa timu ka demo low.
Seka
ni maso mbesa ni pempelo. You beat paka pendelo. Nitoka south end tonga boy muka mweni kembo no. Weo maita na kembo yo. Bia na lega kanovolo. Nifuna wakali muka leta kiu panga ni munyo lolo. Nina bada one bombo nga ngombe. Tene Benson shaka lombe. Tela kumunye tuombe. No rent ote chimbombe. Apalisti atenda ifinyai. Elo mwise mutu pimpinya. Tuana impress me. Elo luanya ma four bars inde funyai.
Twist it off.
Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Twist it off. Kuhile kusolega. Baby loti wa yasha biti. Dainda o vike repeat. Dimensinga mojibudula nkwide. Kuyampeo noe kubula nendi meven.
Vetnob.com.